bange abatumiddwa erinnya lyange bwe baneetowazanga ne basaba ne banoonya maaso gange ne bakyuka okuleka makubo gaabwe amabi nange nawuliranga okuva eyo mu ggulu ne nsonyiwa ebibi byabwe ne mponya ensi yange. Mama dala bako wola mwena kuchino echiriwo corona virus kama ya musobola esi yona laba ejudo kuja corona virus amala wa mawanga kuna obundukira wafe moyo mukama tumusaba twegayirire atuwonye amagombe bantu bange abatumiddwa erinnya lyange bwe baneetowazanga ne basaba ne banoonya maaso gange ne bakyuka okuleka makubo gaabwe amabi nange nawuliranga okuva eyo mu ggulu ne nsonyiwa ebibi byabwe ne mponya ensi yange. Talina kwalese wa mkuru echo nechinka kasa inze tulina kwesiga mukama baka baka barumbye abakulembeze bakaba sente tezicha inza elio baline simbi awalogo basilika abasiyazi basilikata mukama olina manyi mukama olina takwetaka uli muntu yatakakwe every humanity is in need of you every humanity need of you need of you. Abatumiddwa erinnya lyange bwe baneetowazanga ne basaba ne banoonya maaso gange ne bakyuka okuleka makubo gaabwe amabi nange nawuliranga okuva eyo mu ggulu ne nsonyiwa ebibi byabwe ne mponya ensi yange.